Bwana Yesu usipite bila kuniponya Bwana niponye. Hey 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 Yesu Bwana
usipite Mungu.
Hey, haleluya. Haleluya Yesu. Yesu usaidie na mimi. Tazame na mimi, unijibu pia. Nimelia muda mrefu, Bwana. Nikumbuke.
Hallelujah.